ephutha ngiyaphuza ukucabanga kodwa khona le nto engizwayo emizweni ya nama feelings ingawe nama feelings ingawe kodwa khona le nto engizwayo emizweni ya nama feelings ingawe nama feelings ingawe.
You are myself.